akalu tinhlanhla yiko ikona yini inhlanhla kuwe mphem kobugogo yakalu tinhlanhla yiko kabi kona yini inhlanhla kuwe mphem kobugogo yakalu tinhlanhla yiko ikona yini inhlanhla kuwe mphem kobugogo yakalu tinhlanhla yiko usazophuma usazothi